Eja mazaliwa gasaba sajia kabaka ejo mulundi ogwe 13 jitongozeddwa n'okusaba abantu b'omutanda obutassa mukono mukumunyisa amawulire agakwata ku kulwanyisa sirimu kattira. Emisinde gya mazaliwa g'Emparabwa nga kabaka aweze emyaka 7 mugumu gigenda kubaawo nga 12 omwezi ogwokuna omwaka guno mu lubiri lwa nnyinimu olw'emmengo olw'enkeera gibeere emikolo egya mazaalibwa nga gigenda kutambulira ku mulamwa ogw'abasajja okubeera abasaale mu kulwanyisa Mukenenya nga bataasa omwana omuwala. Bwabadde nga atongoza okugula emijoozi nga emijoozi buli mugumu gugenda kuba 2,200 katikkiro w'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ategeezezza nti olw'amaanyi omuteregagazza ateeka mu kulwanyisa Mukenenya siriimu kattira agenze akendeera.
Bwe tujja ne tudduka eddoboozi lya Kabaka tuba tubisaasaanya wonna abantu bategeere nti siriimu akyaliwo, kino nakyogera ensiri ekuluma weebase ng'oloota. Oyinza okuba oloota kulima mwanyi, oyinza okuba oloota ng'ogenze ku mwezi, naye siriimu akukwata eriiso okanudde nga liringa lyangege. Kati engeri gy'obeeranga eriiso likanudde, jjukira Kabaka kyatugamba nti siriimu akanudde naye amaaso ayina n'amannyo galinganga kakasulubbana, ajja kukufa enkenya, ate siriimu ayita mu kwegatta. Bwe tudduka ovako bwebutuuka nammwe mubusaasaanyi, siriimu tumugobe wano agenze akendeera olw'amaanyi gano Kabaka ge tulagira okuteekawo. Naye gakyali mabaga, olugendo lukyali lunene.
Nnyini ntebe w'olukiiko oluteekateeka emisinde gy'amazaalibwa ga nnyinimu era nga ye mumyuka asooka owakatikkiro w'ekitiibwa Haji Profesa Twaha Kawaase Kigongo agambye nti okwetegekera emisinde gino kwakolebwa ku ntandikwa y'omwaka guno era ng'abantu 13 be basuubira omwaka guno okwetaba emisinde gino okuva ku 12 abadduka omwaka oguwedde.
Nga ssentebe twebaza Ssaabasajja Kabaka olw'obuvunaanyizibwa bwe yatuwa okuba nti buli mwaka tutambuza ensonga eno. Tweyama okutuukiriza ngeri tubadde tukikola emirembe n'emirembe. Amiina. Tubadde tulinda launch eno naye tekitegeeza nti twatandika dda kubanga bino tebyandibaddewo senga tetwatandika dda. Kati launch bweggwa olwaleero munaatuwulira akatufaamu. N'olwekyo mujje mangu mukwate kiti zammwe, tolinda kubanga mwinza okwesanga nga ogenze na mukira mu kifo ky'ensolo yonna. Lwaki? Tukirabye emirundi mingi nti abantu bajja ekikeerezi okutwala obujoozi ne babaseera. Tutandise mangu mwezi gwakubiri gwa Kalema gwa Ramanzane.
Kanuni Dr. Lucy Senyonyi omukungu mu Uganda AIDS Commission agambye nti okusaasaana kwa Mukenenya kugenze kukendeerera ddala yadde ng'obwetaavu obw'okumulwanyisa mu baana abazaalibwa bukyali bw'amaanyi.
With His Majesty's advocacy and collaboration with other key stakeholders in the fight against HIV, the prevalence has reduced. I think UNAIDS has already mentioned all that, so I won't go over it again. We know that HIV infections were highest in South Buganda, in Chotera. I think we gave you the statistics. Furthermore, I think what really is on my heart is that by December 2024, Uganda registered 4,700 new infections among babies. Those numbers are unacceptably high, and therefore our focus this year is on ending those new infections among the newborn babies. In Uganda, we should not have any child below 5 who is getting an infection in any way, whether they are being born or later on as they are breastfeeding.
Sahuse Mandra kulwaba vujiriza wakulu wabe misinde jamazali wage mpala wabe Airtel Uganda yeyanziza nyini musaba sajia Kabaka olwaka wefube gwatadde mu kulwanyisa Mukenenya era beyamye obutakoowa okuwagira enteekateeka eno.
When we wear this kit, we all are a runner, but also an advocate. We are saying, I care, I am showing up, and I am part of the solution to end the AIDS pandemic. So I invite all of you today, let us outdo ourselves. Run for your daughter, run for your son, run for your brother, run for your spouse, run for your neighbor, run for a future where HIV and AIDS is a story of the past. Wangalai Sawasaja Kabaka.
Emisinde egy'amazaalibwa ga Ssemunywa giwagiddwa leediyo ya Kabaka Kyabbaasa Mujugumiza Ggwanga gy'owuliriza kati BBS Telefayina, Ayandemu Banka, Daily Monitor, Vision Group n'abalala bangi.